sasa tafadhali Naduka, wewe nisikilize kwaya, the Mombasa Gaslight and Coke Company Fry Silver Band, nani ulifanya wacha kaleli.
Oh,